created with free version for non-commercial use.
Get on bus, yeah, my soulmate, yeah. Miwani vunji moyo kama Tony Blackson. Amenika kwenye roll fast on me. Penda nalo nipa so nice for me. Nafanya yangu na edele. All eyes on me, all eyes on me. Nikiwa nae tu, wengine wanachukia kisa nipo nae tu. Nipo nae juu, misira Vanessa na juu. Si mageto kila siku nipo nae tu.
I fell in love with love. The cold should love me now.
Free version for non-commercial use.
I'm in love now. I'm in love with her. I'm in love now.
When you wanna meet a pinky, wako wanapenda nguo za pinky kama pink, yes. Ninapenda sana navovaga mink skirt na miguu bia soya soda wala juice check. Muulize fit fresh nipo naye baby. Mikila siku kila sana luka naye baby. Tawasha naye cheche. Unajua mapenzi moto nime wako na vinono si shangai wewe.
I fell in love with love. The cold should love me now.
Created with free version for non-commercial use.